Shanky Supplier.com.
The best quality.
Kingulwe kidogo masters kibao. Goma hii.
Ashani juu wa tayari.
Sounds by Talent Keyboard.
Awake up a cello, Mr. Designer.
Nikimwona gani na mpendaga yule mkubwa. Atawana inatamano nite baba ila ndo wakubwa. Nikimwona gani na mpendaga yule mkubwa. Atawana inatamano nite baba ila ndo wakubwa. Sugar, 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 mami. Tunaku, penda, 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 siyo utani. Sugar, 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 mami. Tunaku, penda, 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 siyo utani. Ale sugar, mami. Sugar, mami. Ale sugar, mami. We sugar, mami. Ale sugar, mami. We sugar, mami. We sugar, mami. Ale sugar, mami. Tatizo mdogo, ye mkubwa, tutata. Nakopa kifata, kutikubwa, hata nikata. Mdogo, ye mkubwa, tutata. Nakopa kifata, kutikubwa, hata nikata. Ana umri wa shangazi uyo, ana umri wa mdogo. Natamani anipende mimi, anipe moyo japo kidogo. Ana umri wa shangazi uyo, ana umri wa mdogo. Natamani anipende mimi, anipe moyo japo kidogo. Mdogo, nipe kidogo. Kila day, mchizi nipo nje ya geti lake. Natamani ni muone tu, napaga waga yani nikirio na gabodi lake. Mina bake tu kusema du, amejazika, ameumbika. Bibi chuchu sasita, despacito senyolita. Sugar, 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 mami. Tinaku, penda, 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 siyo utani. Sugar, 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 mami. Tinaku, penda, 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 siyo utani. Ale sugar, mami. Sugar, mami. Ale sugar, mami. We sugar, mami. Ale sugar, mami. We sugar, mami. We sugar, mami. Ale sugar, mami.
Goma hii. Natia miziki paka Bagamoyo mwanangu Jongo Diso. Kantona. Watoto pesa madafu. Toto kizazi jeuri. Natia miziki paka Geti Blacki. Alikichia. Depo Kila. Goma hii. Natia miziki paka washa washa. Watoto adichome. Wase wakilimbili masela mwanangu kicheko mazuna. Donya sela. Watoto mkwani Morogoro. Isaki. Watoto kauli moja. Mudi lijega. Sufu matimbwa. Wanangu mudi chata. Natia miziki paka makaburini. Alaipi medibaisa. Alaipi baliega. Wazobla kikobla babadula. Chitu mazuna mjomba. Watoto wa magole. Wekoti. Haula. Kama napiga vile jidazo kipolo. Ashrafu Kanu wa dukani.
Kaba on the mix.
ChunkySupplier.com.